enfumu waba muline mukulu nalipusa nako nasende enfumu waba muline mukulu waba muline mukulu yawe waba muline mukulu
waba muline mukulu nalipusa nako nasende enfumu
Kulwala echikwato chandi chebo chenwe bumibwandi
nalipusana ko na sendefu waba mulinde mungu
ukufa wangu techikwato chandi chebo chenwe bumibwandi
nalipusana ko na sendefu waba mulinde mungu
imipamba dashimpalama emwine bayawe balansu Chikwato chava sumina Kusela no kuya pandanchi
Waba muline mungu
Eo nasenda ena mungulu Kuchilo waba pando chalo Nalipusa nako nasende mfumu
Waba muline mungu
Waba muline mungulu yawe Waba muline mukulu
Waba muline mukulu Nalipusa nako